time, uko bize kuninemesha. Kila time, kila time, wema wako wanionesha. Kila time, kila time, niwe wewe niwezesha. Kila time, kila time, jia yako wanijulisha.
Unafanya sana mambo yangu, unahakikisha furaha yangu. Daddy, wafanya kila namna mimi sipote, hata pale sipotaka nkweleke. Vendo lako lanivuta silege, unakaza bado kunipenda baba we, hey. Kila time every day uko na mi, unanikea wema wako hauko mi. You make sure niko sawa na sikwami, yangwani uko nami mlimani. Siku zote unanipa tumaini, hata pasipo dalili unanionesha ramani, oh.
Mungu wa kila wakati, kila majira, jana leo kesho milele na milele unaishi. Wewe utazama mwisho wa nchi, mbele zako baba kuna lililojificha. Mungu wa kila nyakati, kila majira, jana leo kesho milele.
Nitazama mkono wako waokoa napozama, ukaribu zaidi kichanga na mama. Upo hapa huni achi wewe ni shama, hujawahi tupa even one second. Bila wewe daddy mambo yangu hayapandi. Jesus, the one I'm proud of, kwako nipo strong wala sina hofu. You have made me the way how I am, the way you love me I really get no harm. Mefunikwa kwa yako ya thamani damu, nipo salama sitishwi na haya magumu.
Kila time, kila time, ubize kuninemesha. Kila time, kila time, wema wako wanionesha. Kila time, kila time, niwe wewe niwezesha. Kila time, kila time, jia yako wanijulisha.
Morning to evening you're with me, kwenye zangu zote deal pona mi. And kamwe sita acha kukwamini, mana kwa nema yako umenitoa chini. Morning to evening you're with me, kwenye zangu zote deal pona mi. And kamwe sita acha kukwamini, mana kwa nema yako umenitoa chini. Eh baba, eh mwokozi, eh Yesu mwokozi wangu.
Kila time, kila time, kila time, kila time, wema wako wanionesha. Kila time, kila time, niwe wewe niwezesha. Kila time, kila time, jia yako wanijulisha.